bagamba nti ngene mpolo tewali alimanya kiseera tewali alimanya biro yibambi kati kyekiseera yibambi osaana wenenye bigambo byenjogera sigudde eddalu ekyemundagane zonna zembagamba
with the young man.